Monita. Vai, chava. Zimbabwe the General.
Exclusive from Zambia.
DJ Sefa Isaiah. Another classic homeboy. Chapwaze.
Mr. Fifone B.
Mwewa weka na temwaiwe baby. Nangubana na shangi jagwe shoku kumfuira. Oh baby. Mwewa weka na temwaiwe baby. Nangubana na shangi jagwe shoku kumfuira. Oh baby.
Monita,
niwe bonate mwa my number one. Gandhi no benshi kwa dama one. Chikatoku boko tie kwan. Twalili malavu ni mufamu. Aba bantu we love mfila. Niwe weka fena na fwila. Senda kono tubala lantwila. Aba bantu tibampa mkwila. Tie mame chitemwe kwa chenderele. Wile kabambi basenkerele. Wile kechitemwe kwa vona ule.
True story, awe pepi tefwaka. Gawansha neka mind iti afasa. Baby please take a look at me. Let's make history olo kashmi. Shakula epo ichuma na pima. Kamolavu chishinka katina. Don't worry, abantu balalanda. Shinkama tuikube na chipanda. Itashibu kombe iwe kapembwa. Otherwise inenka kapembwa.
Mwewa weka na temwa iwe baby.
Exclusive from
Fefa Music Production, ladies and gentlemen.